safi, mali safi.
So you nigga die high, boo. Salamu ingekuwa more than high too. Hoping in the future, useme I do. Suni pende basi, ni fiche I do. Masikia mother ni teacher, na mbuyu ni preacher. Basi love yetu iko, guided na scripture. Magoti moja down na ring kwa finger. Misi jali, wacha ni chome picture. Gwago ni mefovi fala. Leo R&B, Juno Lingala. Hadi gray hair, hadi kihara. Mali true, mali mengara.
Nimekapitia, nimepita na mali safi. Nimeangukia, sijaanguka mtihani. Hata kama nimekapitia, nimepita na mali safi. Nimeangukia, sijaanguka mtihani. Hata kama nimekapitia, nimepita na mali safi. Nimeangukia, sijaanguka mtihani.
Shame on you.